and fun this one. Man, I just see fun this one. Kati ni nasubi, dala ni nasubi. Bien kola, biona biange. Katonda wimpate emikisa. Jona jange kuba katonda alinange. Kisa nyuliange, kisa guange. Yesu viriange.
Kale kwa kone na huwa kile nukai.
It's the only